It's 2 a.m. thinking about you. So I've been seeking more.
Yo, you got that song.
Salu su vieja, solo llega a ver. Fele wan y shia, estimo sin eco. Salu su vieja. Solo njengawe fele wangishiya stingo singekho stingo singekho stingo singekho stingo singekho
yeah uthi wesayini second pen ngishaya iduzo yaza ngikholwa after akongenzele khona yaza ngilala. Uphika nabangani bekufaka umnani kunjeyani. Namhlanje umithi ingane yabani akuyona ngikishe yami. Ngakucela ubekezele on the streets kunzima. Insimbi yashisa lifaka libuya nanodaka. I prayed for us isasa lethu one big easer. Isikhathi yangishiya ngibalalelesa ngilinda indiza. Imali siyangena wena beba useko. Big house ngihlala ngedwa kune-echo. Yes I miss you manje imali build the ego. Ngiyakuthanda for showing me life though. Akuthemba kakhulu kwangiphoxa lento hayi. Wena isithandwa sami noma inini. Manje ngiyakukhumbula wena dali hayi sekho.
Salu suyekela solo njengawe. Fele wangishiya isidingo singekho. Salu suyekela solo njengawe. Fele wangishiya isidingo singekho. Isidingo singekho.